so.
No piece of film, me quant and so we count
us alongside Eddie Kenzo.
You only wanna know me. Nobody can kiss a bird. With the early qualities. So you're the friend of the young girl.
Acha mupenzi ni kwambie. Hata kama shido sijaliwe. Nemu wa ukiti na butu wa mbali. Akukira kukukiri vya kuli.
Kuma kumoda kwa mkwano mkwano. Kwa kusikula ndiye siya kachwano. Umanye na kwa tuze mbamululu bali na wano.
Oh,